Now, what of it's going to medical aid ya how? Join us, Samumed Medical Aid. Of mane cover ya mafu aboko, gout, mofetse, pelu le mafu a mangasa lefehi. Ka ditheko tse kekeng tsa o sia o hula ka thata o sena tjhelete. Join us Sabumed o kgona laola tjhelete sa hao hantle. SMS a lebitso le nomoro ya hao ho 47892. Re tla o letsetsa. SMS ja 50 cents ho na le dipehelo. Kapa etela www.sabumed.org ho join. Sabumed, real heritage, real people, real healthcare.